xarunta maamacaanka ee Sahara Sweets ayaa wali ba la kaga doonay waliaba maamacaanka sida tortada buskudka xalwada dulshada ee Hano kala wali kala xaruntoon lan diyaaray qayb la ka barado maamacaanka hulul ka gobdo waraasiyada munaasabada furitaanka xarunta maamacaanka ee Sahara ayaa way ba ku qayb galay ururka bilaanta degmada Baydhabo qaybo shir duban ee bulshada oo ka horay maamulaha xarunta Zahra Abdullahi oo ku hadlay waliaba xarunta gobada doonta
Zahra Sweets may ku helaasana sida keeg aroosyada maamacaanada kala duwan cinnamon rollka honeycomb-ka busbuusaha keeg milka waxyaabo badan oo heerbeed oo ka saana ayaa la ku helay marka waqti kasta wal oo helay aan waqti dambe hada shan sahmiinama farsahmiinama waqlan markiis qalbishay ka dhidha ta diyaaran ay intu ku xaq tirta baahada heerbeed oo jinaay oo maamacaanada eedanka yarin marka wax badan oo lanka ka saana siyaadi marka ta marno may bilaawon jeede gabadh badan intana tawbara macluumaad aqnaqada marka taasaytana eeda aan ka faraxsana intan gabdhona bara macluumaad aqnaqada marka hoola suubi oo ku waxaad garaani hoolka sayt awal kasta la qowdo kor sida bye bye baby shower-ka meherka ta la qowdo kor aan qada sharaf ta la suubi kor marka asxaabta qaaliga oo qayb galeen eeda mahasiin xalantu may bakiyaale misaajidka carabta labaqeenka luuq oo maktabadaha balaha gala boora ka dhagin dhinaca oo baar raaxan waa hogala koro afaritooti nisheyna jida kulana lamada oo iskuul siisan nisheyna waa hogala lamada dhinacba booran uu leeyin
dhanka kale Ruqayyah Cabdullaahi oo kumide xuquuqayb galiyaalka iyo waliba dhiirigeliyay aasaasaha xarunta yoona dhanka kale ku hadlay muhiimadda ay xaruntu leedahay
gabdho deegaanka meeba ka dhiirigeliyay in iyo sida sahar oo kale naqadan kadiiridan waa hooy geeka ulaad haystay diya dhagada ay tahay saasilimada ay go'aansatay inay xirfadii banaanka la kooyto saasilimada in gabdho deegaanka ka faa'iideeyto barakaato dhamaatiin si salaami martida sharqile qabasho shaldumo oo kuma bantay in soo koynay xafladda furitaanka Zahra Sweets maamacaanka Zahra xafladdu meel raayso gudubinta xafladooyinka kale oo ku qayb galaanay waa xaflad iska jirta in meel raayso dadkana la tababar haddana saasilimada qofku baahid qabo oo u baahan in soo dhalashay oowladisin sameysado misin soo bride shower oo rosu koor xaflad yar yar gabdho dhikadaan oo ka tala galeen soo meel kore waa meel oo meelo dhan kulmiidiyo haddii aad baahan tahay oo tumo qof mise aad 20 qof gabdho asxaabaga ee walkiin ka sameeyay haddana isla hoolka dhisle aad ina lakiin ka diyaariyo cuntada iyo walaalada baahan tahay ya meel raasi saarin diyaaradi
dhiniga kala maamul hindiyo oo gudoomiyaha bilaante degmada Baydhabo ayaa ku hadlay xaflada daafurka Zahra Sweets iyo ona bulshada kala dardaarantay in la habadi xarumugun oo kala silan horumarin ganacsiga
Masha Allah eedan ka faraxsan barnaamij oo Baydhabo yaalna ku dubugu eedan nin aan facay hadii uu reer Baydhabo in reer Baydhabo wali ka saani hoob geekan carwada furto kal carwada furdaas hooban farmashiida fur farmashiida la furay hoob biibta la furay biibta la furay laakiin distaanku amal Baydhabo hadda miyaal eedan meel eray usan ka faraxsan horta maadaama aan haweenka degmada aan hawl aan ku sheekeyo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin marti sharafka ku qayb gali eedan mahadsantiin salaamti islaam salaam aleekum sing salaame xalfada oo ka gabraata ma ee kuriyey roogan kuriyatin eedan ka faraxsan intii oo roogan barnaamijkan tilin roogba wali ee meel era intii oo aragan gabro walaajis ee masxaasas oo sheenaha ka qayb galan siyoona idoo lan ka hagaajiyo munaasabad oo group file ee wal file lan ka diyaari horta eedan mahadsanta walaalay Zahra dhirgelinta iyo moojadii meelun yanay furta uu dhanba aan facaas degmadu Baydhabo dadka dhanba aan facaas hata Gabriel maan baas uu hooyoyinka ee baantii ku qayb galna la kiyaa oo aan ihiin
haruntu yaa wali ba qayb kunaga doontay xarumo lagu helo maamacaanka magaalada Baydhabo